Pamoja Record.
Robi hivi, enda ule mchisa mufwani ya Njamani ma
Wee doni kiwako
Njamani ya Kuringa unalinga na bina sauti yako Ushinde ushinde upeta nilako Weda doni pingi na bina fula yako Nisha funga kaba imbwa hili yako Kuringa unalinga na bina sauti yako Ushinde ushinde upeta nilako Chuki,
wewe
Usipate bwana kwanza sifa zanzanko Ukanya cha unka sikiliza shoga zanko Sifate bwana bwana sifa zanzanko Ukanya cha unka sikiliza we shoga zanko Nakupenda kwa moyo moja
Kwa moyo
Wengine watangoja tu
Watangoja
Nakupenda baby wakuma indio Wengine wataumia lo
We basila, mama lala salama We basila, la wamke na afya njema We basila, lala lala salama We basila, la kipenzi na afya njema wamke We basila, lala lala salama
Oh, ye chuki watasema We basila, kilala wamke vema We basila, kilala lala salama
Kona, sigati gati makona mi Nakona, wako mwana mi napona mi Kona, sigati gati makona mi Mwako napona
Ona, basi kwanza dede hona we Ona, kuringa unalinga na bina sauti yako mi Ushinde ushinde upewe tani lako Weda doni pingi na bina flow yako Shafunga kaba, yuwa hili yako mi Kuringa unalinga na bina sauti yako mi Ushinde ushinde upewe tani lako Weda doni pingi na bina flow yako mi Shafunga kaba, yuwa hili yako
Nasema namtetea Hata wapizani wakiongea namtetea Nasema namtetea Hata bwana mburi wakiongea namtetea
Hey don't come idea
Hey Anasema namtetea Maba yake yote wakiongea namtetea Hey Kipenzi chako namtetea
Oh don't kiongea mi namtetea
Chuki duke chuki Wataongea bwana kwanza mamluki Chuki, wanaleta bombe Wataongea hila bwana wasikonde Chuki, wanuta chuki Wanaongea sana wanaleta bombe Bombe hila wasikonde Wanaongea sana wanaleta bombe Ndebasi wa chuki Chuki, ilo bigi
Hii bigi sasa Wambeiza mwa bigi Atureno mi Wewe Asa kwa nini nisinge Asa kwa nini nisiseme Ansema, sema, sema, sema Honkia Yo bigi Wena we Ichi nacho Nachoka kuelezea Watoto pamoja genye Anisalime ni watoto mameloni We baba konyo Anisalime manyoto wadanza weka samiro Anisalime duke ucho waduke Anisalime mwanangu sulamba meneja Atashi tashiano Wewe Wewe Baba fresh na sita isa uja bigi Wambeli mwanao sasa Wewe Bigi
UK AK 47